It's that money making music.
Yeah, she said, oh. Yeah, she said, oh. Hey, me like, yeah, she said, oh. Yeah, she said, oh. Yeah, she said, oh. Hey, me like, yeah, she said, oh. Yeah, she said, oh. Siamo ya shisa umuhlimpela uyangijabulisa uyathandeka uyangithokozisa ukubona wena uthanda mina ngoba ngithanda wena uyaqebezela uyakhanya my love fudumeza inhliziyo awubona ngiyashisela Uyaqebezela, uyakhanya my love Fudumeza inhliziyo, awubone ngiyashiselwa Ngiyashiselwa, ngiyashiselwa Hey mina ngiyashiselwa Ngiyashiselwa, ngiyashiselwa Hey mina ngiyashiselwa Ngiyashiselwa
Malanga siko tebunda ndini Uwamba ngomu umutala ngiti Uwamba mfuni kevalia Ezo flexa ngomumu Hey, malavi Umalanga siko tebunda ndini Uwamba ngomu umutala ngiti Uwamba mfuni kevalia Ezo flexa ngomumu Sezo paraka kum Iko timba espo mwalo Bensa talindaga nipo Miso kazu nage gelu nosipo
Nosipo
Wee, hey Sezo paraka kum Ngikudinga espangolo Bensa kalindaga nipo ngizokwazi ukunakekela unozipho Unozipho
Uyaqebezela Uyakhanya my love Fudumeza inhliziyo Awubone ngiyashisela Uyaqebezela Uyakhanya my love Fudumeza inhliziyo Awubone ngiyashisela
Yes, she said, oh.